Walivyokuwa wanasema mimi nikajinamia, japo ili nichoma nikavumilia. Hata mke wake nani alikwepo pia, moyo mi ulisonona nikagonga gia.
Nikatembea,
nilitamani kuambia watu wate, ila mdomoni mie maneno machache. Nikapoza tunabia nizikate, hata nisilie. Kama mapenzi safari
wendo Kigoma,
na kama bahari
mini shazama,
na kwangu wetorori na kusukuma. Unanipenda na kupenda sana, fanya waju.
Chacha, chacha,
wazia pilipili na ndimu, penzi linovi.
Chacha, chacha,
weka chumbi, hata unilogi.
Chacha, chacha,
wazia pilipili na ndimu, penzi linovi.
Chacha, chacha,
weka chumbi, hata unilogi. Baby, shode,
who's your number one?
Ili washindo kubwabwaja tena,
tujichane,
wakae mbali sana.
Tusizoeane,
tukeme fitina,
tugandane,
nasi tusije tena kufarakana. Mioyo mbio mbio, mbele za watu sikurumbana. Wakushike sikio, wakujaze sumulana. Mapenzi safari
wendo Kigoma,
na kama bahari
mimi shazama,
na kwangu we tororo na kusukuma. Unanipenda na kupenda sana, fanya waju.
Chacha, chacha,
wazia pilipili na ndimu, penzi linovi.
Chacha, chacha,
weka chumbi, hata unilogi.
Chacha, chacha,
wazia pilipili na ndimu, penzi linovi.
Chacha, chacha,
weka chumbi, hata unilogi.
Chacha, chacha, wazia
pilipili na ndimu, penzi linovi.
Chacha, 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 chacha,
wazia pilipili na ndimu, penzi linovi.
Chacha, chacha,
thank you.